ngasibikiriza ntieluma nesunganga okujifuna na wewe wajira nonkuba nempoa baby nikikitu kimoja daily daily ambayo kina kifutia kwako Yega kwendo woza Onocha Nomponya
Sebo
Liamu kwano Inina wano ya mapenzi Baby please Baby please onisaidi
Sebo
Liamu kwano Inina wano ya mapenzi Baby please Baby please onisaidi Siwe wa mkwano kwange Muli mpulira Gunsiwe tegunganya na kogera Zine mpingo seguntate kwa sinuma Wali neji simuluzo Echigula wo Nkusaba onsumulule Baby, niku kitu kimoja daily Daily ambayo kina kifutia kwako You get to know that daily Yegwe kwendo woza Nchiono cha nomponya
Sawa, likutabu
Liamu kwano Inina wano ya mapenzi Baby please, baby please Oni saiti
Sweetness,
see every time you got me breathless.
You got me hooked on you.
I'm falling
on you.
You got me hooked on you.